kunyumiza n'abana bange mukama njagadde nze atalina nange mwendi mukama njagadde olwale lanku wane wane n'abandi mbagambe kyensazeewo okusiima mukama njagadde kyekyo owomutima omuyonjo Yesu gwe wammanya sinnabaawo awo abannoonya we bansanga w'oli ku by'onkoledde sivaawo
Sala